Gavumenti okuita ministry y'ebyenjigiriza eragidde amatendekero agawaggulu gonna okwetekera ennambika y'ebisomesebwa empya mu mwaka gw'ebyensoma 2017-2018. Akulira ettendekero Limakere University Business School MUBS Professor Moses Muhwezi ategeeza nti minisita y'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yawandiikidde amatendekero ga waggulu ag'ebyenjigiriza nga galagira gave ku nsomesa y'okukwata obukusu eriwo kaakati. Esiraga liteke ku nnambika y'ebisomesebwa esitula obusobozi bw'omuyizi ate nga bwe muyamba okufumiitiriza n'okulowooza ekigenze wala olw'okunogera eddagala okusomooza okubeetoolodde. Muhwezi agamba kino kigendereddwamu kakasa nti ebisomesebwa amatendekero aga waggulu bitambuliramu n'ennambika y'ebisomesebwa mu masomero ga siniya.